unavyo nita baby mina enjoy. Napenda ukini shika huku mina enjoy. Napenda ukini busu busu mina enjoy. Napenda 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 penda. Napenda unavyo nipo vyote mina enjoy
sana.
Napenda ukini tuma sana baki hoy
sana.
Napenda unavyo nipa shima na moyo na zizima. Baba bless on me, Oluwa cover me, Nepusho shetani, stoke njiani. Oh Baba bless on me, Oluwa cover me, Nepusho shetani, shatoka gizani. Napenda unavyo nipo vyote mina enjoy
sana.
Napenda ukini toma sana baki hoy
sana.
Napenda unavyo nipa shima na moyo na zizima.
Killer.